This is an MUT Radio podcast.
Ela nje igaba lakhe la ngempela but ubiza ngo 3 lapha enkundleni zokuxhumana. Shaya ama mix ahamba phambili. It's one of the DJs engwahloniphayo ikakhulukazi from Melmotte lapha engiqhamuka khona nami. Ngangibone sengisethekwini nje, sengine citizenship yaseThekwini. Trey brother.
Hey, onjani bur?
Ah, khamba kahle mfethu. What's popping on your side?
Everything is smooth and easy.
Siyabonga mfethu. Sibonge kakhulu ukuthi na honorary invite yethu. Siyazi ukuthi na umuntu obhizi uyabhukwa mfethu. Shaya amagig, eh?
Yeah, yaphola. Mina ngiyande ngizifu.
Ndoda kufanele isebenze.
Kufanele isebenze, yeah.
Siyabonga kakhulu mfethu. Maybe umculo umbuzo wokuqala nje ongaqhamuka ukuthi na uDre, siyambona uDre inkundleni zokuxhumana, but uDre ungubani kahle kahle?
No, okay. Ngicela ukubingelela abalaleli emakhaya. Nabasakazi khona lapha e-studio. UDre usandile Mthimkhulu. He's from Melmotte, it's a small dusty town. Itubalethi lokushila khona. So he was born and bred khona lapha, and then yeke ngokwe music usehamba indawo eziningi. Uma kuthiwa ngiyabala, ayi ngaphela usuku.
Ngaphela usuku mfethu.
Hayi ngaphela usuku, ngaphela usuku mfethu.
Manje mawuyibiza mfethu uthe na creative, artistic, versatile and you are so ambitious. La magama achaza ukuthini kuwe?
Ukuqhubeka ngoqoqo konke ngizokuzenza
nje. Indlondlo.
Yo, indlondlo ama gigs enamba kahle kahle.
Ehhe.
So yeah, I'm just a versatile DJ. Uma ungiqasha can able to play any kind of genre.
Okay.
Besides la manye ke ngikakwazi ku adapt khona ngoba masikandi, but I do play masikandi, but for me personally I'm a house DJ and I'm a piano producer and DJ, but I'm also a versatile DJ because I'll just go on come event this week ngisho kuona.
Ufika udlale yonke into, are we limit in one genre?
Yeah, because the kashe nasemshadeni, bese kashe nasemshadeni, ngisho emshadeni emkhulu, so mawufika lapha ayeke uba play ubadlalele umjoxoxo lokho kuzo kuyovala ubele ubadlalele izinto ezismooth yabona stuff yabo, but most of the time because msebenzela kakhulu into clubs and yabo lounge and all outdoor events. That's why I play house music kakhulu ke ngegaleni lami ngikhandile kakhulu ke kakhulu kompumalanga.
Yeah, ngeke ngabona abanye DJ sebengenisa ngo killer beats belele hotela bembizi money maker.
Yeah, ngibamba kanjani iperikulu sona lema hotel iphele.
Ah, ngithi nabo DJ sebedlala ukiller beat emshadweni. Ah, come on bafethu. Lapha nasifuna sifuna bo Celine Dion ukuthi yena yabona my heart will go on and on, you understand?
Yes.
Yeah. Stella fethu, umusic wakho, your music journey iqale nini, ngamuphi unyaka, and who is an inspiration now behind ukuqala kwakho music?
Umusic ngokuqale 2017.
Yeah.
This is just now ngendlela izinto seshesha ngayo. Ngathi kade kafika. Umusic ngokuqale 2017. I was introduced by another guy uthi Dre.
Yeah.
Was a show. There's this guy called Dre was a show. So we DJ lapho show with Deep Sunday Session and stuff. So I felt interested to turn to music, but that's when aqala nga update. Then I moved to Durban.
Yeah.
Bangedepin ngahlala kwaMashu, that was 2018 and 2019, yeah. Then ngaqala ngayifaka to Artisan Lounge yabo, ngihamba ngidlala ama clubs ngidlala indawo yanje yabo, ngifika but not expecting for the payment, but ngifika ngizoyivela yabo. Up until izikhula ke career yami ikhulu, that's where I gained the popular ilokhunjana in Durban. Then I moved to Mpumalanga ngiqale 2020, yes.
Yeah.
Mpumalanga, that's when I became so popular because I was just a DJ from KZN, ngumZulu, where I was in Mpumalanga. I was like, hey, lo mZulu lo uzophatha
leMpumalanga.
But then, yeah, dili ha ikusebenza kanjani ukubambisana, that's where ngakhula khona lokho music kwami khona lapho.
Manje you from Melmotte, wa move wa eThekwini and all that. Maybe emqondweni wami kusho ukuthi na lento khona lento ubungayitholi, you understand, obufuna ukuyithola in a way, because maybe there are certain challenges akhona, especially njengoba ufuna uqhamuka lena nje kuma rural areas e Melmotte. So the challenges now wa facile emculweni wakho until this far, man?
Ama challenges maningi. You know, South Africa asema maningi ama DJs.
Yeah.
Especially ubungaziwa futhi kubanzi ukuthi umuntu aplage or aqashe. You have to work hard for your craft. You have to work, make sure ukuthi isebenzele. You make your name, put your name on a map. Bekwazi abantu bokuqasha bekuzo like uyifake ngoba nje bengilalele manje khona bangilalele bezothi okay, this is true.
Yeah.
On asimqashe, this is the guy we've been hearing about. Asimqashe Sibusiso. So kanjalo ufike lapho uthi uzodlala bonda ufuna ukuyifaka because ngeke kusuke wena uzizongqasha kangazi.
Yeah.
Ngeke ube simali yakho something that you don't know. So you have to work hard ugcine usukwazi. But yeah, although silaziwa igama lami lapha nalapha nalapha, but I've stayed pushing because angakafuna angakafinyelela lapho ngifuna ukufinyelela khona.
Eh uyabona
manje wako nabo blikova bakafikile laba sifikele khona basofuna ba more
yeah
so same like ukufunda ufunda ungaqedi
yeah that's true that's true eh man sifisela konke kokuhle sengathi ungagcina nawe so headliner fethu ama international stage man kuthiwa Dr. Dre ngiyadlala are we busy ngo doctor
and we are not
hey ama patent ozowakhokha isiwing ozayithola
ayo
mele chawo mele chawo yahlawula but now you are where you are and reason why ulaku MUT radio ukuthi siyabona umsebenzi wakho uhamba kahle man where do you see yourself maybe kulo 2024 abanye bathe na 2024 hla iziphi nje izinto ezikwi wish list yakho ukuthi na ngiyafisa ukuyibona ngilana la.
Okay, 2024 actually ngoba nje soqala March. I'm releasing my first EP.
Yeah.
I think ine kings of ukungawazi ku release yabona, you have to register music and stuff. Zozo lokuthola ama distribute. So I'm sorted now. So I'm going to be releasing my first EP called Underrated.
Yeah.
So I'm releasing it on my piano.
Okay.
So release then get from working looking forward then yeah, ukunye nokunye kuzoqhamisa ukuhlangana kahle kahle, but I'm expecting to release music because I've been long and asking good daughter. Okay, fine, siya uzu yadlala. Lo music wakho bese put DJ ushaza sishaza masuthulo, wa manje
yeah.
Yeah. I know mizowuthola yabo.
Eh-eh.
No, but yeah, I'm expecting to release my first EP so be on your digital platform. I'm sure the first one is all ozoqala kuyizwa lapho.
Ngayithi angithi ke uyabona ke bafethu ithina esize introducer to the public yeah ngifuna ukuzwa man ukuthena ngifuna ukuzwa uhambo lwakho nje kulama challenge awu 2 owakwangenela the Red Square DJ Knockout Challenge eyayikhona ngo 2019 ne Miami and Spain live semifinalists. Tell us more man, uhambo lwabathini and how has your life changed since then?
Yeah, ngaqala ngale ka the Red Square.
Yeah.
Yeah, respect DJ I lay he challenge because I ngangiyibona ku DJ in fact kono DJ ngaphandle but talented guys. Bakhona DJ ngaphandle but ke ukupusha nokuyibishela then ngawazi ukuthi ngicela ngibe semi finalist. I mean ngibe semi finalist yes. Ngabona ngibe semi finalist which was held in what is called this place Vergnegeng. I don't know. Yeah, Vergnegeng yesterday. Le yase Miami live then I was supposed to go to Spain but due to the COVID-19 ke yagciniswa si cancelishiwe ke I couldn't made it kuthi ngicela ngeya khona but again ngiyabonga ukuthi lokho kwangenzela ukuthi ngibe negama because that's where ngathola khona na ma gigs nabantu baqala bangazi because I even communicated abantu abale over ukukhuluma over yeah emails and social media stuff like I they give me music namabani so to communicate yabo. Lapho nje kunene ngicela ngibona khona lapha no Spain ngidlala nabo big cool.
Lalela mfowethu, lalela for the fact nje ukuthi na wa kuma finalists sasekufika iCOVID-19. Njengamanje thina asiblame wena mfowethu, sblame iCOVID-19.
Yes, then there this guy with DJ Facebook. Yeah, so sibo two.
Yeah.
Yeah, so sigele so two, but COVID-19 yathi nje cho.
Yathi cho. Kodwa ke look at you now, man.
Yeah, push and you will be surprised ukuthi ngihamba zonke lezi ndawo the same time ngibona khona bu line doctor like hi.
Yeah.
This guy had this impola moment like abantu bebengibona kuba metro our best year and Mpumalanga was like hi. Wo futhi ohle lapha e-store nje ya, iPride ifuneki.
Dlala e-store.
iPride ifuneki brother still ya at the ground akafika lapho ufuna khona. Saphusha.
Yeah, kuthiwa uma ufuna abantu besilisa abagosiphayo, uya kulabantu abahlala e-store. Uyavuma?
Social platforms. On Facebook is just Dre, DRWE.
Yeah.
On Instagram is Dre.DJ. And yeah, so there's a lot of money to go to. For calls, appear, I WhatsApp.
Yeah.
It's 078-608-5838.
Mafuna kumbuka uzomthola lapha na ku Facebook igama lakhe u Dre, uzomthola futhi nalapha ku Instagram @Dre, uzomthola futhi enkundleni lapha zokuxhumana kuma call 0607 8608 5838. Dre, mfethu, sesiyafaka imix yakho mfethu, sikulindela phi kule weekend?
Kule weekend manje angithola indaba, but kusasa I'm going to ibabana hotel. There's an event ezobe khona there. Event hotel izobe the day Valentine and stuff. So ngizobe ngikhona ebabana kusasa. Then later I'm going to the Chillers Lounge.
Shaya ma Valentine's, wait.
Yeah, kaphela iviki ifike kabi li Valentine, but nentombi.
Sifisela konke mfethu okuhle oyifisela khona, sengathi nje i music journey yakhe inga prosper in a way. Sikuthole se u headliner lapha yana ama international stages. Siyabonga Dre.
Thank you.
Nine.
This is an MUT Radio podcast.